Que pet Medina Fano Gossos
Prince Benza Benza Chesa Prince Benza
Wash your hands Scali Apostle cover your nose Your mouth don't walk in groups Mwana batu saurata Wash your hands Study up also cover your nose And your mouth don't walk in groups Mwana batu saurata Aginyagi uhuluzate Baru jeregi corona Ngala usuli musiari Gauri mwana batu kusaurata Aginyagi uhuluzate Baru jeregi corona Ngala usuli musiari Gauri mwana batu kusaurata Corona, corona Aginya kutene kibulete vya corona 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 Corona Aginya kutene kibulete vya corona
Corona